Karama. Ijwi rya Amerika dususuruke rero. Niyibizi Anatole wo muri komini Mishiha umusozi wa Munzenze Bigunda ya kabiri mu ntara ya Cankuzo mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook Radio yacu VOA ati mu ntahirize umuryango wanje wose uri Mishiha ababanyi bose abari mu kayongozi nka Masabo nabiwe George nabiwe Ngowe nabiwe Misigaro n'abashita n'ababo bose inshuti n'abagenzi abankunda n'abatankunda bose Niyibizi Anatole arakomeza ati turacigina umwaka mushasha ndabatuye indirimbo bonane y'umugwi wa kera impala wo mu Rwanda ibashimishe na mwese abamenyesha makuru bijwi rya Amerika ndabakunda cyane Anatole urakoze pe natwe turagukunda rwose Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Maze rero mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane nabayo.
Ndani ya mira jamu ari ndikitega anita inyabutu ya kamba framuta abati vukana warimu kirambi efremu wazikari wazika anjeo kuhile wazika wame kirambi mkamuna itawa wabari murumonge adorite eduari na watu wanonga aine mkitega jeremi yiri wabite na wabeza wazila wakigena kuri kajiwa hinda wakaiji akariri imbo kame dikroiri kajiohe kani kabuze kwa areni ya kabesini
Jamari njiirero indiri imbo Haleluya ni Jan Rison Vestin. Dususuruke kwijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Izina ikenese bakorodini ni munkambi ya Rusenda nipurize umunsi mwiza abo abavukanye bandi bari mu ntara ya Kibitoki komene Buganda barabara rya kane abantu bose bandi kwizina rya Nyose bakorodini muri komene Buganda nipurije umunsi mwiza ababyeyi bandi bari mu ikambi ya Tanzania. Ndifurije umunsi mwiza ikengero ry'abadivalise ry'umunsi w'indwi ryo mu Rusenda nifurije umunsi mwiza ku bantu bose banze kwizina rya Neza Claudine aha mu nkambi mwaka mwiza ndabipfurije n'abana banjye bose umunsi mwiza n'abagenzi bose kandi namwe ndabipfurije umunsi mwiza n'igihe cyiza ku uyu mwaka wose murakoze
Claudine nawe urakoze
sawa
hanyuma batuye ihe ndirimbo se
akarengane iyo ndirimbo yarimwe n'ikorari y'u Rwanda
uwo mugwi ntabwo ubuzi
Oya ntabwo ndawumenya izina.
Claudine akarengane n'iyitorero cyangwa umugwi abakuriye Yesu. Tazama twikiganiro dususuruke ku ijwi rya America. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Ni pani fasha jarite abandi mu nkambi yo mu Rusenda. Reka nifurije umunsi mwiza abanzi bose kizina rya jari reka nifuze umunsi mwiza bene wacu bose bari mu ntara ya Ubanza mwitwa Nyagitegeka bayifurije umunsi mwiza abanzi bose ibujumbura mu Rusenda reka mbone mukwande turi kumwe ngaha nyine mu nkambi ndi kuri hositari reka mbone bofi wanjye turi kumwe ngaha nyine reka n'umudamu wanjye ngaha turi kumwe nyine nawe ndamwifurije umunsi mwiza n'abari Tanzania bose banyumva ku izina rya Jari bagira umunsi mwiza reka mu makarimbo ka gisoka kariko kose kabagira umunsi mwiza murakoze
urankunda ehiye kandi nka ni wowe umva sinshaka guhindukira hari ikintu nateze kuzamenyera buri munsi yunganije utugambo mwira dusinziriza ndumva ntashaka gukanguka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizasohora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye narinzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oriyo urankunda bikandenga uva tugomba kubana karamata urankunda bikandenga uva ni wowe w'isezerano iyo kandenga ni wowe umva sinshaka guhindukira ndakugaka urankunda kandenga ni wowe sansari wowe w'isezerano uzatera intambwe nanjye ntera indi ngusanga uwambere y'ikiraro uwambere y'umutaka buri munsi kanbara umunezero buri munsi urarunza sirango ninjya kuza ndisegure oyo imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantunguye sinarinzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha oyo urankunda bikandenga uva tugomba kubana karamata urankunda bikandenga umva ni wowe w'isezerano iyo urankunda bikandenga ni wowe umva sinshaka guhindukira
ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurukane kandi mususurutse n'abavandimwe n'inshuti. Inshuti zacu dushoreje dususuruke uyu munsi ku butumwa bwa kwizera. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nikakwizera Jedone habandi mu nkambi ya Rusenda habangombye kubashimira kwanza ko mumpaye kano kane ko kuvuga hama nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda nkabagomba gucyacya abo turi ko mu nkambi ya Rusenda n'abakora igisugusungu bose nkaba ndabaramukije kandi cyane umukuru wacu arongoye igisugusungu mu nkambi nkabagomba gucyacya kandi nabo muri Tanzania ababyeyi bari mu nkambi ya Nyarugusu na wenda batahije nkaba kandi ngomba gutashya n'abari nabo mu Burundi mu ntara y'Igitoki muri komine Buganda ibarabara rya kane nabo nyenda zibaranyumva kuri uno mwanya n'inosa nkaba ngomba gutashya n'abari bose mu Rusenda bose namwebwe kandi mwongeye kumuha umurongo Imana ibahezagire
nawe Imana iguhezagire
ego bo indirimbo nobatura indirimbo icyo Imana yifatanirije yaririmbwe n'umugwi Sister Love
dede haba bakiva jitwe munzo sibarota kujinjuru rumuri nota sina gusezeranya niko nzakuhita ushaka byose gusa ntacyo zabura nanjye mfite twe ndakwemera turabyemera kuri ko tuzagiho gusengera wabuni kigali cyangwa suri ni bujumbura
Them mama, them papa, I let them want to cry.